Zinanitoka goosebumps nikisikia jina lako. Mina weuka kabisa, mini chizi wako. Na kama ni mganga, hey, zuri yo mganga wako. So kwa kuni pumba sauko, baby. Mami ongeza ubuyo nizidi kumungunya, hey. Tena na sukari guru, utamu nikitafuna, hey. Baby ongeza ubuyo utiri kumungunya, hey. Tena na sukari guru, utamu nikitafuna, hey. Kama ni pilipili mama, acha utamu ni usikie. Kama ni vita mama, acha adui wanivamie. Kama weni ya salima, acha nyuki wanivamie. Lakini penzi lako baby, yoyote ya siingi. No, 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 wewe nipe
zaidi, 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 zaidi.
Nipe, nipe
zaidi, 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 zaidi.
Wewe nipe
zaidi, 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 zaidi.
Nipe, nipe
zaidi, 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 zaidi.
Tapata rauka na mimi, tapata raha ta mimi. Acha yoto na nyamini, sijui baby nkupe nini. Tapata rauka na mimi, tapata raha ta mimi. Acha yoto na nyamini, sijui baby nkupe nini. Nisisiki una to love baby when I see on me. Penzi kama we.
Oh ah, oh ah, ah. Oh ah, oh ah.
Baby.
Oh ah, oh ah, ah. Oh ah, oh ah.
My love.
Oh ah, oh ah, ah. Oh ah, oh ah.
Baby.
Oh ah, oh ah, ah. Oh ah, oh ah.
Wewe nipe
zaidi, 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 zaidi.
Nipe, nipe
zaidi, 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 zaidi.
Wewe nipe
zaidi, 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 zaidi.
Zaidi wewe.
Nipe, nipe zaidi, 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 zaidi.
Zuri, zuri wako. Zuri, zuri wako wewe. Zuri, zuri wako. Uzuri, zuri wako wewe. Unanifanya numie. Numie. I'll need the music.